vyangaya mukutukwa ukusebana Yesu ifina ufishiva mukubulisha nokusapula kefieni kuriwe wadipitamo na mumazanzo ya vya kubunda no webushiku umo emuwali muno chalo twa ikala tata ala emuiti pamuine unwe modetu yendele fye kano kumanya mafya na matunko watu tampule shibiri maruele shitatu wakumanya mafisa kanwa tatu ikale shite itali kwa bulolu ambo we wafikwa nishe sotwa mule ni mumatipa mumatipa akaka matipa songa bushe ni mumatipa Yesu mumatipa kama na kama tipa songa bushe na esho kusamba na pelelwa ubwa tobudi panchi ya bemba na esho kupunde shiwiri ya koma ni washele fyo kuita songa bushe isonga bushe
songa bushe
mukulu ala tata mukulu shata
songa bushe
ni washele fyo kuita songa bushe isonga bushe mulube
songa bushe
mukufuirwa
songa bushe
umachusho yose ni washele fyo kuita songa bushe ni mumatipa mumatipa akaka matipa songa bushe ni mumatipa Yesu mumatipa kama na kama tipa songa bushe na esho kusamba na pelelwa ubwa tobudi panchi ya bemba na esho kupunde shiwiri ya koma ni washele fyo kuita songa bushe isonga bushe umatifa ya kupatwa umatifa ya kupaka swata
siwe
isonga bushe isonga bushe mukutungo kweshi watata mukutitikishi wokusekwa yawe isonga bushe Mumatipa makasa yandi na yekatwa ubalwani amashifwaya kuti nkubombero mupwira po maponya machushi shinga senda lelo na eva koiwe sonsendeshe umatunkonga yalia mumatololo we wakalipile chiwaso ndandileko gani salata tata jeni kuliwa walikeleshi kufote songoseleshe itunkonya vamukubulisha nalyo tata walirishiva kanshelyo vandange fyumanshi kwete mfundo mutekatima imfifi ya kula panonjiketwe welubuto sobe na ine ni mumatipa mumatipa akaka matipa songa bushe ni mumatipa Yesu mumatipa kama na kama tipa songa bushe na esho kusamba na pelelwa ubwa tobudi panchi ya bemba na esho kupunde shiwiri ya koma ni washele fyo kuita songa bushe isonga bushe
songa bushe
mukulu ala tata mukulu shata
songa bushe
ni washele fyo kuita songa bushe isonga bushe mulube
songa bushe
mukufuirwa
songa bushe
umachusho yose ni washele fyo kuita songa bushe ni mumatipa mumatipa akaka matipa songa bushe ni mumatipa Yesu mumatipa kama na kama tipa songa bushe na esho kusamba na pelelwa ubwa tobudi panchi ya bemba na esho kupunde shiwiri ya koma ni washele fyo kuita songa bushe isonga bushe umatifa ya kupatwa umatifa ya kupaka swata siwe isonga bushe isonga bushe mukutungo kweshi watata mukutitikishi wokusekwa yawe
isonga
bushe
adventmusicplus.com.